Champions.
Downloaded from ilovezedmusic.com.
Divine.
VG Mons. Inesele pumanja pavanshi alinga no location. But one day alinga nkani ya lapu. One day alinga competition ise alimumila. Fichani vesi na chite. Nabapunzi sati wangalape. Manji ntani weni anga tuange. I don't play laps kalame. When I speak no one can speak more. Nkani ya lapu ndine katemo. Sekulapa need to demo. For the respect sunga meno. Uvenzu kamba disininga pite. Manji ya pachi alinga keke. Nikafika bafana ni cheke. Nikafuka basa na mariseche. Pepa feature ukaone pene ninafika. Yesu na pia ni masheta. Nimeni focus ni pepa. Noti DJ but I show it's like Clash PC. No come on it touch Missy is the next star. Daba move on na masosa.
Dina kaskide kofuta. Baboza kakuza kalinga bagaye. Kuzola mafuta. Kokola black ingani maguza. Wadabu wadabu angani wa machuza. The Germany alloy. You can break him. He's a boundary. I'm custom made. You are out of market. Inga black
no, lady. No la bad wa kopa beo. Ta hita ngani kopa meo. Twi safe brat. Ye kopa weo. You father acha. Ako imitate shoka sokoro no pin the future. The tenti kifoko sendiye chipupa kumana na ise papiti ni soka teasers. Kwa sida wa choke go hard kunipaya ni taboy bling buzz. We afuka kapu isen big no titu masnapu ndani yanga kabe yanga kapu lemu kuma OG ame general baba no OZ. Pene tenzo fala masafari suti bafana bafala ma AOV. Kifusa wind in a threat wind in a koneki why even za fuseki nkaba pimpa bezo cha fuseka min German na German ino ni chikuba besi zone na bangini la no permission if you ain't got a lion.
Kufuta baboza kakuza kalinga bagaye kuzola mafuta kokola black ingani maguza badabu atabangani bama.
Download it from ilovezedmusic.com.